kabisa na misifa kwenye raga minatisha ilada kala kokote minawakilisha hi hi minapewa hi tena bila shy now wananipa hi ninaposema hi na manisha hi masela ndani nyumba ninataka mfurai wengine wanadai eti mimi sifai eti wanasema dole mimi najidai ama kweli ngombe wa masikini hazai hata hivyo mimi bado ninawapa hi ninapopigwa hands up club misikai na kwenda kuicheza wala misioni shy candy kelly sola nola zai mademu wa kibongo wote wananipa hi yo hi baby say hi naomba tabasamu pale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo baby say hi naomba tabasamu pale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo kama sijaimba walininyima hi sasa ninaimba wote wananipa hi katika kami yetu mnafiki hafai tutampa kipigo mpaka mwisho wa zirai halo bili geti kumbuka na kudai ile bilioni kumi haina masirai ukimuona venture au DJ Makai wape pesa yangu wailete ustadei ukipenda wewe ni temze wa mikasi tambulishe demu wako wanione looks jaribu siku moja ili unipigesi kwenye kumina nani waga mimi ni mikosi ninapolenga kitu siku zote mitikosi ebu nitambulishe fasta wacha kutilei natongoza yote hata kama masai na nikimpa hai nae ana nipa hai na mwazo wa hai mwisho wake huwa hai yeah hai baby say hi na homba tabasamu pale unaponipa hai hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nipa say hi yo
mwisho mwisho kabisa
hi baby say hi naomba tabasamu pale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo